Zabbuli eyabiri mu essatu. Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Akomyawo emmeeme yange, annungamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newaakubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Olugalo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi n'ekisa tebiiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange n'atuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku nnyingi.